Zimi, Sami Aseman, The Beat Killer, Isa Semize, Mimi Lebaris,
254.
Hawase wanabonga wanataka nini? Wanataka nini? Hawase wanabonga wanataka nini? Wanataka nini? Wacha tu wabonge, wabonge. Wakibonga mina songa, acha tu wabonge, wabonge.
Yeah,
wakibonga mina songa,
wacha tu wabonge kwani nini na wauma kichwa ni mafwala, mnakula kali mia sali. Mwende kwa waganga mina sali, nizidi julika na kwa hifani. Unataka nianguke, niko on ride speed ya ndude. Izo propaganda za wabunge, nilisha panda jusi shuke. Wanna see me do this? I cock my rhyme, mystery, kill them bullet. Okunyo bure, kosodwa no gure. Toki bongo era, somera, my fans kodo hera. Nisha wahonga hela, wantana melan, teleka novela. Wanna waste hewa mina hema, niko juu ya hewa mina tema. Of course ini tema, tete meko crash on arena. Bonga,
ah. Hawase wanabonga wanataka nini? Wanataka nini? Hawase wanabonga wanataka nini? Wanataka nini? Wacha tu wabonge, wabonge. Wakibonga mina songa, acha tu wabonge, wabonge. Wakibonga mina songa.
Na bonga, nimeseti ram juu ya beat mina songa. Mini ule boy you come in wakitoka. It's about time wame feel he all over. Kwa meza kutesa juu ya pull me ugonga. Yolo, lolo, inseti kwa kidonda. We konda, mbona mafilis nikinona. Sezi kana dengisha samba kila kona. Na nyonya sokota, oda. We dupa, mishale hazifiki we ni joku. Mesoda, uchumi na kutota. So far, umekuwa buku na wasoma. Mlijana luki kawatoka. Over, kasi avil wetokoza. Walitisha beef wakashindwa kuonda. Walidai game wakapata ni okota.
Ogopa wote lari jeminofia. Nom cheki adiponye inofia. Mtakume wakamoto ya kina Sofia. Ni wape ile kitu ni wape ya. Ea kaa una skills don't dare. Touch me pia ansa kosikopea.
Hini sarakasi teketea. Nisha washa moto otea. We bado changa bubea. Niko na mabawa na pepea. Wendo madhafa na ngotea.
Hawase wanabonga wanataka nini? Wanataka nini? Hawase wanabonga wanataka nini? Wanataka nini? Wacha tu wabonge, wabonge. Wakibonga mina songa, acha tu wabonge, wabonge. Wakibonga mina songa.